Priyama la supre keta barandu. Shalaba hun tebere badu sebe. Selaman de rebo shalaba hante be kaloba. Shele kapau. I hear the wind of the Holy Ghost swiping this place. Ariproketa, lezumariani sokopa. Sharabahante de baharaba. Messiah. Messiah. Riamala kotere basi ba Mesia e Mesia e Ali kosite ka My Father, my Maker, for thine is the kingdom, the power and the glory. Rania kusatia, elike tu sapai, shali kete. Oriami Yesu eke, masiani eke. The one who is, who was, and is to come. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Messiah. The one who was, who is, and who is to come. Kila goti litapigwa. Kwako kila ulimi utakiri. Kwamba wewe ni Bwana. Kwamba wewe ni Bwana. The anointed one. The most separated one. Prophesy, prophesy musicians. Wewe uliyeko, upo, utakaye kuwepo. Kwako, kila mtu atakujia. Wewe unayejibu maombi. Kwako, kila mtu atakujia. Kwako, kila binadamu atakujia. Watoto wako, tumekusanyika. Bado, usichezeshe light. Atmosphere. I'm out and out of sinning. I'm out and out surani. I'm out and out of sinning. Hakuna chochote cha kukuzuia. This atmosphere will fight for you. This atmosphere will fight for you. I see the lion of tribe of Judah. Amesimama ana judge. Every demonic gods. Ninamuona simba wa kabila la Yuda. Kabila la Yuda, na mlango umefunguliwa mbinguni, na ananiambia huo mlango upo kwenye nchi, na anaufungua. Hakuna awezaye kufunga rapa. Kama kuhani wa Bwana, ninakupitisha kwenye huo mlango, ninakupitisha kwenye huo mlango wa ndoa, ninakupitisha kwenye huo mlango wa biashara. Bwana akupe usemi, Bwana akupe lugha. Kwenye utumishi, Bwana akupe usemi na lugha. 살아가. 세계 다 gloria le vocerà. Ariama los imani le siere rinamo alia se che viene la ora. Gloria nella misa prubia sia che dia mahando diego. Ha ha.